Jenny Chan. Yo.
Mapema, you made a banger.
Jenny Chan. Chidole bapada duop katere pan. Keshwaye ni me dan. Nyagwa. No ketaye dan. Kano ge dan. Burka mula ni ke ban. Cheni ka savage. Michi karoto ni amkande. Istrin mula neye ran. Dwal na kote neke gan. Live a fun. Goye pai benchenge. Chidama roje guadene. La wae ka lagane. Ruach wae haayane. Placha chagane. Ka kente yan ka kashane. Me wacha larene. Chidora da tain rarene. Gulia bichene. Batkana kon mangajane. La tene rarene. Enke gen ka kanene. Chami chabarar la wae la tene chunga. Palang me chakarar la gwa la tini choda. Tin la nyuru bora. Tin la ngari dwela. Tin la boni dungda. Tin la lweni dungda.
Kanen chelo de dwa dolo risher ke selfakir. Kanen chelo de dwa dolo risher ke selfakir. Kanen chelo de dwa dolo risher ke selfakir. Kanen chelo de dwa dolo risher ke Zimeshika na Medina crew. Deep in the jungle ni party kwa zoo. Unruly na vunjanga rules. So kini test me na get loose. Niggas gas bara kipi juice. Mboka doba na lipo the booth. The doro madig do na ite yo boo. I'm done, come pick up your boo. Time niko nani ya kuchesi loot. Kablo kiko hot na get new roots. Waniwezi ya tatumie voodoo. Na mina madog tuko saka maglue. Hot boy bara keep it cool. Never lucky mana keep it tool. Shit zao na tupa kwa loo. Na fuck pure na the boys in blue. Standing on bees come a big foot. Kasi for the bands I'm not in a mood. Moving in silence ma opa na clue. Na beat imewezo tadhani ni ya clue. Flow ni wavy design tuna cruise. And I'm trying to ball like I play for the bulls. Kanen chelo de dwa dolo risher ke selfakir. Ke kwi yone biaje kade ke buda mebebdil. Kikoron mejipin, yo daily medicine. Jangili hizi streets na washika makali wida.
Nafanyanga kenye na du, mambleno na dena jidu. Na kamo medu kakwa number 2. Wendo wa kwanza kuluse. Kutolewa kihuti na baki ni dust. Jusipu na pewa na broom. Dreamworks nipate kwa moon. Kani X ifinyangi drew. Bizi pande na Medina sharks. Na kawe ni fish yo juu na drown. Siko shua kutumia trust. Jumini ko shua na mwenye na trust. Money success na family. Hizi no points na wekanga fast. Championship ndo emuta dhani ni Rafael Nadal. Kila siku na chora kublow. Lakini si glow kadeli na shine. Na Ayela napenda kudungia bagi na bado ko fiuti na tight. Anajua hezi kosa my time. Unanimaliza na yo smile. Analia timindo the type. Juvenye na groomer na day kwa uptight. Street code ni 145 no kikuja vibaya unashukisho pride. Ikinyeshe na kuja na floods. Na mori wako kutuwa na piti ya drought. Unalia tiwewe ni G. Lakini kadeli na kwanga na doubt. Work hard do valisho crown. Na chana mamble na wakimbi the cloud. It's a long long way. Kwa wera na kudelay. Na kauko na sware nda chini uka pray. Jujana si beta kuliko today. Magram na ounce. Hakuna za choni juweti na pimo na gauge. 90% ni grind na 10% na sema ni faith. Of course mini simba na tafuta pray. Mamende wa moku wa moku ni spray. Ukilageze zirimu na chuno kipe. Na sino the players lakini ya tuchezi zo games. Nairobi ni capital city na bado na liara nebe ni state.